wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhameystirtay doorashada 17 kursi oo ka mid ah 22 kursi ee golaha deegaanka degmada Balcad ee gobolka Hirshabeelle dhexe, iyadoona 17 xildhibaan ee la doortayna la dhaariyay. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay dhaarinta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Balcad ayaa u mahadceliyay wasaaradda arrimaha gudaha, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka iyo aragtida ay arkeen xildhibaanada golaha deegaanka ee dhaarta maray.
Dhaarintii ka dhacday hoolkan degmada iyo golihii lagu dhisay ee deegaanka nagu matalaya degmada Balcad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay.
Wasaaraddana waxaway waajibaadkeeda gudatay, waana u hambalyahaynaa in loo hambalyeeyo.
Wasiir ku xagaynka howlaha guud dowlad goboleedka Hirshabeelle Ibraahin Sheikh Saalax, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Xildhibaan Maxamed Gacal, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dibaashiisiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Xildhibaan Cabdulaahi Cade ayaa si wada jir ah bogaadin iyo hambaryo ugu diray xildhibaanada la dhaariyay ee ka mid noqonaya golaha deegaanka ee degmada Balcad.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ugu horeeya iyo agaasinihiisa iyo tiimkiisa sida cadaaladda uu sameeyeen ee deegaamada ama degmooyinka la soo dhaafay degmada hadda dhex joogno ugu dambeeso. Waxaan idin leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose hambalyo.
Oo la ii sheegay maxkamadda gobolka Shabeellaha dhexe guddoomiyaha inuu dhaariyo ama cidda ugu soo cigmado, waxa uu soo cigmaday guddoomiyaha degmada Balcad ee maxkamadda degmada Balcad oo ah guddoomiye Dr. Yaasiin Cali Cabaas, asagaa noo dhaarinaya.
Marka hore maanta culays ayaa qortii laydin geliyey, Jaamacul Qur'aana laydinku dhaariyey, dalkaya diintaana laydiin dhaariyey. Marka hore horta Ilaahay ha idinku xafido.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada harsan iyo doorashada gudoonka golaha deegaanka ee degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe.